Online, baba, si online. Boss,
ukhayirungani
wethu. Lele mama.